ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe ono e jaam ono e tampere korkaji hande sappo lewru juillet 2014 sappo e jeego yamde ƴaɓɓori machine ma capanɗe nayyi e joyyi le studio tamani maison de la presse min goni on jarama on kumpiditta hande dow dental député en leydi France ɓe ena jamiri jokka tubakoɓe cérébal ɓe keddo ley Mali ɗum won sarti mabɓe ɓeydama parti ji politique luttodirɗe e laamu o jarrike ɓe keddo ley Mali ka kinaɓe keddo e wi larme Mali gouvernement Mali o yeyni wiide ndenno pelle murtuɗeɗe enna bonni aadi saabi de ɓe nangui nokkuji kewɗo ley sahal Mali to ena keƴaɗo emnela goto fenni ɗum faa fettiñine saabi mo wi Dakar ɓe piyali leyɗe Europe ɓamani Mali anniyaji kesi biyeteɗi ECOP Sahel Mali faa ɓe tuugo sandarma en police en kañi e gardi e Mali ɓe bisimilla moɗon studio tamani heñe dente député en France ɓe enna goti yalla serval ɗum won tubako mabɓe wonɓe leygani tuba servasi me wonɓe ɗo ena ɓe ana ɓeydane sarti ɓe keddo ley Mali ndenno ɗon sarti du ena ɓeydaman ɓeydanama sangarisi ɗum won tubakoɓe ɓe wonɓe donc centrafrique ɓe ena député en ɓe kolliti soldat si en ɓe hono golleji ɓe kalfinal ley Mali ɗi gana ƴeguɗi to fonkere ɗe barke sisi
keƴaɓe fa kalta ko waɗa ley batu ɗum woni hono banggal gonduɓe e laamu o fa yettade e kerodirɓe e laamu o ɓe kolliti wiide hono sorrasi en leydi France mbiyeteɓe ɗum woni serval fayottade e sangari iwde mabɓe leydi lurunde Afrique nde wona hunde waɗore joni joni hono député en ɓe kolliti keñen ley talkuru gondal sorrasi en Franci dow runde Afrique nde ɓe kolliti wiide ɗum woni sa ƴeewi Mali tan ko foti ujunere e temeɗe jetton sorrasi Franci woni dow leydi Mali ndi ley talkuru mabɓe ndu ɓe kolliti wiide hono dabareji piyaɗi fa Mali yalta e ɗi tiɗallaji ɗi laataki dabareji tendiniɗi kulle ɗiɗi woni sababu majjum hunde arandere nde ɗum woni hono lontodiral hakkude de serval e minisma ɗiɗo ɓerde nde ɗum woni hono kaldal e kawral hakkunde ɓiɓɓe Mali ɓe ana wondi e taaɗude ɓe keƴaɓe kolliti wiide feyso jam heɓama leygal kaldal e kawral jam o laatton jam koyfuɗo ɓe kolliti rafe jingi leyɗe Europe ɗe banggal tiɗal no Mali woni ley muɗum o ley wakkati joni
parti ji politique lontodirɗe e laamu o beltike hono ko wiya tubakoɓe serval ɓe ana keddoɗo ena ɓeydanama sarti ko ena ɓe mbi kana ɗum ɓe keddoɗo ele hene wi sarme sordas e larme Mali ɓe Issa Fakaba mo nanlodiri e Amadou Koyta kanko mo hoorejo parti biyeteɗo yele kura o ɓiɗɗoɗen Oumar Waygalou
min emin mbiyan laamu hannde o ɗum woni ɓe tinno wiide armé Franci goɗɗo le leydi ndi o golleji mabɓe ɗiɗi keeƴe sabu sa ƴeewi Franci wari wallidiri e ɗum woni ministére Mali ɓe fa jaam e deƴere warta ley saha leydi ndi jaati ɓe mballi Mali du fa henti ɗum woni ley saha leydi ndi fo ka kidal ka fa hannde e juuɗe ɗum woni guɓe armé ɗe woni min mbiyan ɗum woni hoorejo leydi ndi o ɓama anniyaji o ƴeewa ɗum woni heeƴo golleji ɗum woni ko force serval wonde e leydi ndi so assemblée Franci o woti wiide fa hannde ɗum woni force serval heddoto ɗo mi wiyande hunde ana hulɓini jaata ana hulɓini du yalla Mali ana henta leydi muɗum ndi fuu Franci ko waddi ɗum leydi ndi fa haaɓa ɗum woni guɓe jihadinkoɓe kañe ɗum wonono yimɓele bondereɓe cottoɓe doroguji ɓe jaati sa ƴeewi amenela kañe hoore muɗum kañum waddata ɓe yimɓele ley nokku o saɗa anni fa cawra ñawne sina ƴeewa fato ɗaɗi ɗito ɗofa ɗum ko saabi serval wallata Mali fa henta sa ha leydi ndi fuu fa jaam e deƴere warta toon
sakiraɓe miɗen darde homo goto goto e moɗon fuu niltirami miijoji muɗum e hello facebook studio tamanigo enna on jarama jokko keƴaɗo hoore jo'oni ley Mali kumaniɗo kabaruji ndenago yimɓe kañum e kumaniɗo kabaruji dogatoroje e war hoore en nono an han koto weɗa cilminama ɗo ena homo premier ministre o ena ɓe kaltidi ena e makko hono ko minisma foti daranade ley Mali kañum e batu ji hunde fof kono ɗamminaɗi hakkunde laamu o kañi e pelle murtuɗe ena Mahamane Almaymoun ballandodiri kanko biyata RW Latsou keɗoɗen barke sise
min jiidi ɗum woni dow kabaruji leydi ndi ley wakkati joni o fa yettoyade hono darde minisma ley leydi Mali ndi e kasen dun fa yettoyade e yimɓe gonduɓe e wallude Mali fa heɓa ñifude basi o ley wakkati joni o hono sa ɓami leyɗe hono Algérie en fa yettoyade e leyɗe goɗɗe kasen meɗen gondi e wallude Mali fa sanne no hewtoro yalta e ɗitiɗallaji ɗum woni anniyaji amen ley wakkati joni o ɗum woni ko dental leyɗe aduna ɗe dardi men ɗum woni komin gondi e wadde ley wakkati joni o hono sa yii kamɓe dental leyɗe aduna ɗe kamɓe heyɗintini yamiroje MINUSMA le leydi Mali
di mandat de la MINUSMA
ministre hakkunde alanjiri e leede godde loni ko biete ramtan la mamra kanko mo jukiti mo yottike e Burkina Faso ton o holiti wiide kambe Burkina be fumbe anniyaaji goti e do waldure yalla deejere anatabita e leydi meden di ko forma Mali o kanyu yeyne wiide den no hulde pelle murtude en kanyu e bonni adi sabide be koliti be nangi ton nokuji kewde e doka sa halle Mali to en kambe be penni dum faabe peti nyinde intala kanko e ak Bilal kanko mo landi geto goto e hore jume beteedo Ambéry Agrissa on fini kado hala mo be fay Dakar be piali kedo den barke sisi
hay mena ila noga tati lewru mendu yalti hen fayoto yade sappo e tati lewru juin talkul singinandu hakunde amen e armi malinde nokku gawoto menamen sottay so dum wadi mimide mila hono baale gondube e laamu obbe gondi an hala halaji anambiya kanyun ndiwi emenela bandi en iwde de nokkuje dum fu yo halaji mabbe menen men tottay men jahay fe nokku wala futo men jehi ila men singini talkurundu hakunde amen men kaldi men kawri basi o nyiva hakunde amen wala futo emenela sotti wala futo men jehi dum yo halaji mabbe kambe gondi e kala di halaji be riwi emnela iwde tarkint fayotade tarsan cercle bourem
den no dental leede europe bumani mali anniyaji kesi dibe noddiri e cop sahel mali kikide on be kumpiti yedobe halaji sabide fanda mabbe yo tuugade sandarma en police kanyi e garde e mali be en fa do e le dubi nayi garuji di en se ku gajugo mo lanondire e horaje mabbe beto no e cop o beto do donc abdresh kanyi conseil de umar waygalu
je crois que dès
le pour de min jawno min gatta dum won soko militaire be jabbiki ko hono mi ekinti tin dum woni police ngabe kanye zanaram ngabe kanye yade fa hono gardien sabi de be kanye en gatto so jam e deejere nyibale leedi wakati goto wadi no dum taadi jaade fa dum fu dum darne koydo mu ka wakati joni o ka dum fu dum dartike koydo mu dum woni hono ko dum wota dum woni le europe doko min puuda golo leedi no koytadi indumi jondi ka ko jimi mi adiro mi jaa yalla hono mi gatta wakati joni yalla mi de ekintinabe dum woni fa kambe dubbe jaa hono be gatta yalla dum woni jam e deejere no warta le nokko sabi de dum hoyfi le nokko
de fragilité de
Leydi Alman bami adi e anniaji mawdi wallude hawjagol renugol e naftaragol bindi adi meji tumbutudi ena nino miliaruji didi kalisi sefa nanete hen lungoni ko warata o sappo e go'o million kalisi dollar bete o ministre finatawaje nesuji o humpiti do o kabaru leilandundiral hakkude makko kanye e bete do njayi kanko bete do njayi Rahmatoullahi Diallo e titage Mohamed Jean-Pierre kedo de Umar Waygalu
les manuscrits de Tombouctou
dewte tarikiji tumbutude ande ana kewi e majje sanne mali e hore mudun kanye golli dobbe fan gonde golli dinde faabe jaa hono be peccirta ande de hakkunde mali kanye adnaara Allah ndu fu miden joto dum woni ko almani holliti wiide kanyu tawete dum woni bangi mali faa jaa hono de dewte de gatte yalla e kaybe faade gasa dewte de du fu bindi gatte majje min jokkitito de dum min kaybande faade birfito dum woni tumbutude birfitorto de iwri fo e leydi ndi min gari iwde Berlin dum woni capital almani min gaddi ko yaata jawdi dum woni 2 milliards francs fa hay ndi jawdi min min galan golli dinde UNESCO fa dum woni timmode hitande 2015 tagal mudo ko watte le hen ko an han yade fa 11 milliards dollars
11 millions de dollars
tamani sejo tamani
den non sen kotri region ngaji to min kolita o wiide projet ji mawdi hono jamirama bete hande siga so pudda faborele sukabe jeunesse ton be en wombe kredube golleji di en dubi tati be di kani tabintinede to en di an han ko tawde commune ngaji joy buguni kanye gu ngaji joy siga di garta pa nawtere jeunesse mudu kanye e rewbe mudu e walde dogotoroje cercle jennende ana gonno e batube kolliti kina meri goto ano ki meriji sappo go keddidi en kala ana dewe taje mudu en denno kaydi mobilaji gaddire toydi rewbe ngaywube en be bami anniya dum be joini ben be pamini ben hono nafaji e torraji kebetedi ngam kiggol godugol hakkunde mabbe den no ngendi france wietende alanson favori ke kuchala kake budde an an ko de kurdi hono mobel pompier en kanye e kamyoru nyamaji fa yotto hunde fuko wono ne suji godi yimbe kanyu nyakube kanyu negosoji mudum kanye e dewte jangetede an han ko taw ko nati dum ko an ya fa e milioji chapande nay kalisi sifa on jaraba e hedade